Double beats.
Yo, run your gang in a Rico Music Empire. Rapper Dico Jim Soda for beats player. Kuba Konko na vibe eri kilia. Tune machua teri we yanga we ya.
Kutuka mchifo wa yayana. Malaba wadeba duse bakungana. Kulaba yumi wanda basasana. Jumuzo jisana yana vile kahia hiana.
Kutuka mkachweka. Babipo ni bachamuka. Emikono ni bahanika. Wempika mkachweka. Ahopate netandika. Champagne za buruka.
Hula linda vani vanya tajeno. Niliko King Dancehall dina niko. Rico Music Empire flaga kuhani kile. Nituwa baku singa kazano mikaga. Famile zati kile biguma bahulire. Nanyo kwenye simile kitu kitandi kila. Mahule tumulire radio zikiteile. Visa heavy juhile wallet zijuhile.
Shut her down. Nobody can test way. Nobody can stop me.
Habata manile buhimbe singa Kampala. Kojo kwa zaide kisembo chikoto. Wetu kamu chifo bayayana. Banababa deba duse bakungana. Kolaba yumi wanda basasana.
Jumuzo njisana yana vile kahia hiana. Wetu kama mkachweka. Babipo ni bachamuka. Emikono ni bahanika. Wempika mkachweka. Ahopate netandika. Champagne saburuka. Yo, vibe patabuli wempika mu area. Dance floor ni batandika gikazia. Rhyme za kabi tukuba hamo fire. Bad man jims over tere with no fear. Devil beats wa manyongera mukagia. Konko neba naba kwepika ba junior. Bata kima nyembu game ninye senior. Bakaja ni bazori ya kietweta kwe sudia. Runye flow nkubongera mukiayo ya. Murapu site nkubafuga ndi meya. Nyonyi nkeze nkakera yo alia. Hiti ha hitu kuchankala nya dunia.
Kutuka mchifo ba yayana. Banaba wadeba duse bakungana. Kulaba yumi wanda basasana.
Jumuzo njisana yana vile kahia hiana.
Kutuka mkachweka. Babipo ni bachamuka. Emikono ni bahanika. Wempika mkachweka. Ahopate netandika. Champagne saburuka. Honika honike mikono mwanya. Uhanga wa maike jimuzo hamulimo. Mabumbana rigobo likimo kilia. Nituwa baku singa bali habiabu. Rico Music Empire number one. Oil City Cup to City to Kuruma.
Wempika mkachweka. Wetega ni kutandika. Bademu bahia hiana. Wempika mkachweka. Baduni nizitabuka. Bad mind baba furuka. Wempika mkachweka. Bad man na di area. Bad man na di area.
Wetuka mchifo wa yayana. Banaba wadeba duse bakungana. Kulaba yumi wanda basasana.
Jumuzo njisana yana vile kahia hiana.
Wempika mkachweka. Babipo ni bachamuka. Emikono ni bahanika. Wempika mkachweka. Ahopate netandika. Champagne sabu.